Stéjo Tamani, toutes les voix du Mali. Stéjo Tamani.
Doyo Stéjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Stéjo Tamani.
Alal bare sappo e goo lewru novembre hitande 2015 sappo jeddiyamde jabbiri masilimaaji chapande nay e joy do radio isaber nyafinke sekirabe on kompititi wide dum wono ko yaata leedele chapande tati e joy afrique kanye leedele noga e jetti europe kambe gonde wadde botu mabbe oto maltoto o de botan hani fuddude kikida hande de majju wakkati jodo leedele europe de be landoto afrique no bantirta yimbe no moye gombe tombe be ngala direji li mujju de majjudube adini ci wide afrique be ngara wallirde dum kabaru yirwere ko waldi dum wono humminin hono kabaru yimbe la njohobe holiti widli hen ko wakkati jono ko heewe yimbe la njohobe europe be fuu do mali do be jabbirto e ko litti wid wakkati jono do wono vinegre ngaji bondi kanye gonde sotede le lumoji bamako di le majjundu do wono commissariat 10e arrondissement be nangi yimbe la bombe sumbu nayon wakkati joni o e ko litti wid jango solando jabi cioggudu woni assassin hande jippat le mali fuu e mangal mudu do bamako do be jahambe jewtu yon assassin ji gondi le nokko odi yalla do jippinama na do jippina ka sekirabdi woni kabaruji moddi min jogino do hande di garo faccitilde di Oumar Way Gallo holitinde wittat dum wonono botu mawdo gado hakkunde leedel afrique de kane leedel europe de holitawde o do boton hani fuddude kikida ko yogay halaydi fu ngaran yowade wakkati jonono yimbe le dum woni afrique gombe to europe to be ngala diriji be kani wirfitirade e ngeñaji muye le majjundo holitawde wakkati jonono europe be wami adi wirso fo ami fa be do yimbe le birfitiki tambe balliran leedel mede kabaru yirwere ka mali holitawde wakkati jonono be kaltanto ko wadi so yimbe le afrique be ana njoppa rumde afrique de san jaha europe hono dum wori barke sise
batu o ana hani fuddude kikide hande o mo jokkite fa jango den no imali di kolliti wiide hikka ko buri million neddo goni natirbe do mayo geccingo leede europe de dun walda e jongitibe leedi yankobe siribe ko rebe leede europe de kolliti wiide yimbeel iwroobe afrique so nata europe ana waddana be tidallaaji mawdi sanne be kolliti wiide rafinde nagu kanyun e talkaku e ko nandi e mudun dun sabimbinta njola denno batu o ana hani sekude laawi mbawde sabimbinde golleji nyibudi wada do majun do e sakita hitande 2016 leede europe de ana anni faabade leede afrique de faade landina nokkuje jabbotode yimbe mbirfintebe iwde leede europe tawene jawdi ko yimbe gonbe njola be neldata le hitande ana buri balligu ko europe warta fa hokka ko ele majun leede afrique de ndardi leede europe de yaafinana jahangol yimbe yoga li bangal ewo yobe nokkuje finatawa kanyun e jango yobe fa yottoyade gollo yobe ka horebe leede europe de kollitiwide kabaru o ana sumi be fasanne
le majjodo wonon kuminibe yimbe le meden johobe njolari bebe kollitiwide wakkati jono saaje malin koobe kewobe ana to europe tobe ngala direji le majjundube kollitiwide hewbe dusan anni fa njahle leede europe de do mali do be jabbirto sobe nata niger be njahabe dako yo libi le majjundube kollitiwide wakkati jono saaje malin koobe an kewi mabbe kanyi yimbe le gambi kede kanko nodirte do bokar dombiya o kejaado de do waldi le leedi meden di ko halido hen do foccitango usman diko
hanen so leede de yimbe buri hewde e dewi hala ma fu hala mali Gambi, Senegal e Nigeria halete yo de buri lollude e hundoko yo mali woni do lawol jeabe Senegal jeabe Gambi do be jabborto yaade leedi Niger se njaccho leedi Libi Libi latike nokkure dawrde yimbe yaade leede Europe mali du ana e leede do hewbe yurata na jabborto yaade njolare le sappon dawobe jabbortobe mali temedere mabbe fu noga njom fa warde chapantato be yo malinkobe heddibe be du yo mali jabborto ka be ngana malinkobe
sekirabo do mbali netti mi jojju modo e hallo am be malande gal mi noddirta face Facebook gal
tamani
kolliti wi de golloobe bankeji leedi meden di be ngaran wadde murter mabbe de so bami fa noga e jolli wor novembre ndu yottiki le majju wakkati jono be kolliti wi sa jeewi do non sarotobe wobbe ana leedi meden di kanyen dukindiri juude kanye e yimbe mabbe wobbe ana do be kolliti wi wakkati jono le lumoji bamako di tiagal ko engrais o jilla so pompeer jilla so assassin jilla ko wakkati jono be kolliti wi vinegre nga ciotete le lumoji bamako di jati jilla commissariat won 10e arrondissement be nangi yimbe le nayon holitinde wi de be golleji be koyde mu en jalle dido gondeji nyiddude sa jewi dido vinegre ngaji wakkati joni do way waddude kutteji goddi kase e cellal yimbe le nawtirtobe di kede kanko noddete Boubacar Sidiki Samake o yo procureur to tribunal commune joyobo do bamako do ko haali do hen do foccitango barke sise
effectivement
ala gonga jati ko commissariat 10e arrondissement wadi horgol dum woni ko be nangi yoga e yimbele mojjinobe vinegar o tawe be gala yamiroje mojjinde dum ko nenno be nangam men marti kumpa wide vinegar mabbe mojjinta o edun bonani cellal yimbe dum wadi so meden gondi fa hande wadde horgol dow ko be mojjinta ko fa men anda hono fu dun foti bonande cellal bi adam le wattu joni o be nangabe ka wala fu ko men bayi wide nam ko men bayi wadde le bangal sariya sabi horgol gol timmay ka ko men andi tan be gala talki yamiroje mo inde
vinen
be kolitiwit sa jeyu do mali do de bamda sukabe robe taton fa tawan goto bonandaji wada ma fewdi e mudu dum wono kanjire walde no dirten e cap l'exemple lu dum be koliti kenyo do haludame mon do le majjudube kolitiwit be do sukabe robe bonandaji ngatte fewdi e mudu en be so bami fa bonandaji ngada ma tan fe goto haybata be kasen kede kanko no dirte Halimatu May gaw ko halido hen do focci tan Ousmane Diko
l'exploitation
ko nayi e bonande sombu fewde sukabe fa ngada be jagorgal ipad nangi jata mudu do adadu kanye e no selda no fewri ila lewru mars 2014 yo dum projet tata bo le mali don jaabuji kebaadi le nande jatadi ana kulbini fasanne le sukabe ujunere etemet nayon bamabe le jatade temde refu noge jatobe kafu kutteji bonande sombu chami e do mudde yude jagorede fawarde e waysinede le mali do yoga ana dawana honadi golleji
chok sexuel existe o mali
be kolliti wi so laado holli en jango cioggu assassin hani jippade le bamako fu e mangal mudum buudi buudu goota yaade fa tammaaji didi non be kollitiri wiide o do kabaaru hokkama bete hande suudu sorawusi huminindu kabaaru ko essentiel le leedi meden di hokki o do kabaar le majjundu be kollliti wiide le leebi na jabbino di ko foti buudi jeddi dum boyta e cioggu assassin didi jango so laado jabi be njaha be jeewa to essentiel didi ngonto yalla dum buyta mana dum buyta ka kede kanko Zoumane Moore Koulibaly ko halido hen do focci tango barke sise
le prix
cioggu di jippinten do e jango essence o mbudu goto e tammaji didi buutete gasol mbudu goto buutete hen e ley lebbi nay di buudi jeddi buuta e cioggu essence o idun wondi e buutede dun heddo ton dun kasen dun men landini dabareji jogiti toddi di golleji fa men keba tajoral wiide ko cioggujji di buuta ko dun tabintinama e lecco tirde de fu menen jaati e koy amen men jilto ton tottirde essence de fu fa men keba tajoral wiide ko cioggujji di buuta ko dun latike hunde tabintinde e ley tottirde essence
pour constater ça
wala fu modon suudini dum wonon ko sukabe mede fiobe balom be gala duubi sappo jeddi be golli hitan hikande to silito le majjum holi tawede kanken ko be gala no do bomako do ko jamarne yalti fa heewi jabbitibe bamdi ila ay porto fa be jotti suudu mawdu dum won do yambereedi ngatta wobbe do nodri dum palais des sports le majjum doli tawede sukabe jokki tiagal mabbe heddana kellana be holli tindi witambe beltikile o do golle kede kanko do wono Bobakar Baba Jaraw horejo fema futto ko halido hen do focci tango Ousmane Diko
weltare wadali fei ko o kubu adna artanani malinkobe handube mo be malinkobe yibbe ballon be malinkobe anakanduno o coupe aduna sabe be jingani fiobe ballon be bendu tinike faabe belto kebe andude tan yodum sariya haro chaldi kana danya kawdo danya kawa
kanko horeju gubal malingal mo noddirta Abdul Karim Dante o holliti wiide kanko do weltiki sanne hono ko sukabe jokolbe keddi haddana ballabe wakkati joni o ko kede ko halido hen do focci tango barke sise
so gonga o meden belti fa sanne sabi ko bibbe leedi ndi fu yalti so jabbi men ko men beltiki fa sanne ilande men gonno tonde fei horeju leedi ndi e hore mudum noddi men o yetti men o fabrique men hakillaaji lobbidu denno bibbe leedi ndi dun heeda ciagal e le majjun fei wattu fu be noddam men be nelda men batakiji men noddam men telephone fa yotto yaade do bembe ande de denno ko men tawi yeso amen ko no men jabbirani su gonga o men beltike e le majjulu
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
c'est grave djewelo ni les réseaux ngadi be kolitiwi dum non armée mali mo noddirta fama o kenyen be djehito douan sotobe poussi hono bomboyde de djaddi ko be njoppiton be wakande poussano bomboyde de do holli tan wede won yimbe no kulbe se yurute ngardam faado banambadobe kolitiwi do no moddinde ciudido yambereji kani wadde wakkati jono dido golli jano gonde yardu yeso non kanko don horejo conseil régional to kuli koroto o hollitiri wiide le hen le majjulu gal musaddaji ko anni watte le biyo do ciudu ko an yafa e milioji chapat e joy cfa golliji di puddina ina lewru septembre fa hande kedoto banambato don tuminirten dubbe kolitiwi ko yata milioji 10 cfa dum watta dum non pompi nokku no dirte 40 bugo idon le lamu banamba o le majjulu holli tan wiedu pompiji goddi kase moddintinama ton don nokku no dirtede jangili fa yotto yo Dar es Salaam todube kolitiri galmusadaji ko be gattine hen ko an yafa e milioji jeegom cfa sekirabe kabaruji moddi min jogini on do hande di holitinde wiide tam botu mawdo won leedele afrique de kanye leedele europe de odo boton hani fuddude le kiki da ko le majjudu wakkati jono europe landoto yedda afrique ala wartido hono yimbele mudu en gombe tobbe be ngala kaytaaji tagal mudu be koliti wiide wakkati jono do wonon suudu humni non kabaru yimbele njohabe njolarbe be koliti wiide ko heewi jamarnde fusana wara faaya europe do mali do tacitirta tagal ko pompeter ngaji bonna di jale lumoji di so engrais ngaji di dun jaton ko bete hande be koliti wiide sa ewi do won vinaigre ngaji bondireji jilladi kany en jaton suudu commissaire don wondu no jotta 10e arrondissement dum be nangi yimbele nayobe koydi mu en jale di do golleji niddudi be koliti wiide jango solando jabi cuggu assassu an hani jippade leyi bamako do le mali fu e mangal mudu le litre fu e kaali dippinde mudu goto kany e tammaji di non be koliti wiide o do kabaru suudu sarwusu humini no kabaru essentiel ni leedi meden di hokkido sekirabe hollitinde wiide ta hande hande o do kadete kabaruji meden di kafa hande fati je he hono andirdo no do e seeda yewtere meden de ana woti